manako te orokohanga o te māramatanga.
Aka kōkirihia e Creative Natives te kaupapa o Roots Rock and Reggae ki Tāmaki Makaurau a te Toritukau o Noema. Anō reira, hei whāngai mai i te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whakawhiti arorangi atu ki a Kōhine Toko, kai whakahaere i ngā kai puoro. Tēnā koe.
Tēnā koe.
O, hei whakatūwhera, tēnā whakamāramahia mai ngā taipitopito mō te kaupapa o Roots Rock and Reggae.
Ai, ka pai. Nō reira, koto tātou kaupapa ko Roots Rock Reggae, ko ngā kai puoro, ngā kai waiata, ko Rebel Reed, he kai waiata ia nō Omanaya, ko ona momo waiata, ko te momo puoro raka. Engari, ienei rā, katahi anō ia kua whakaputa e tahi waiata he reo Ngāwari ko tōna EP me ki ko Hiria. Ai, he reo tino atāhua me haere titiro ki tōna EP, ai. Aroha mai.
Tēnā koe e nā pito kōrero au, hei kia whai au i te ia. Ma tēnā, heaha i whakaro ai koutou kia whakahaere i te kaupapara?
Nō reira, ko te kaupapa o tēnei Roots Rock Reggae, ko ngā kai puoro, so ko Rebel Reed, lato ko Chad Chambers, me Hani Dredd, ko o rātou āhua waiata he rereke. Nō reira, ko te tino ngako o tēnei kaupapa, hei whakahono i o rātou momo waiata kia kotahi i te pō kotahi. Nō reira, ko te Roots, ko Honey Dread, ko te Rock, ko Rebel Reed, ko te Reggae, ko Chad Chambers. Nō reira, ai koera te tino ngako o tēnei kaupapa, hei whakakotahi i aua momo āhua kai waiata kia kotahi.
Kā rawe hoki tēnā, ia koe e whakararangi nei, e whakamōhio nei i ngā kai waiata. Kā tū ki te kaupapara. E kite ana, te nuinga o rātou he Māori, nāu anō e rā i kōwhiri mō te kaupapa nei?
Ai, nō reira, ko te nuinga o ngā mahi a Creative Natives, hei tautoko i ngā kai waiata i roto i te ao Māori. Anō hoki, hei whakawhānui i o rātou waiata kia rongona te katoa o tātou ki Aotearoa, ki tā wahi anō hoki. Ai, nō reira, ko te kaupapa matua, hei, ai, tautoko i a tātou anō, ngai Māori. Aroha mai, engari, ko te pātai tuatahi kareau i Tupiki, nā te mea kareau anō i kōrero mō Chair Chambers, rāua ko Honey Dread, ka tai e au te...
Ai, ai, tāngai mai.
Ai, ko tōku wā tuatahi tēnei. Nō reira, ko Chair Chambers, ai he uri no tōko maru, ko... Ia, he kai puoro rekereke. I ngā marama kua pahure i tēnei tau, katahi anō ia kua puta i tētahi album me ki, ko Ngāti Shores. Nō reira, ki te Roots Rock Reggae, ki Tāmaki, ka whakapuare ia i tōna album mo te ko tōna wā tuatahi. Ai, nō reira, ko tera, ko Chad, ko Matua Hani Dread, he kai puoro ia no Waikato, tino kaha ia ki te u ki ngā kaupapa o te ao Māori, whai o tātou ngai Māori. Nō reira, ko te nuinga o ngā waiata, he waiata, hei tū rangatira, hei mau, mana motuhake i roto i tēnei ao hurihuri. Ai, nō reira, ko rātou ngā kaiwai a tamu te pō.
Tēnā koe, tēnā koe i e nā whāngaitanga mai. E, nā runga i te mōhio i whakahaerehia e koe ngā kai pūoro. Tēnā, i a koe mahi nei e nā mahi, kua pehea te whanaketanga a ngā kai waiata Māori i ngā tau tata kua taha ake nei.
Nō reira, me ke mō Chad, ko tēnei tōna ko tēnei tōna album me ke tuatahi. aroha mai, te kaha hoki o te. Aroha mai. Ai, ko tēnei tōna album tuatahi me ke kua puta engari tino kaha ia i ngā tau maha kua pahure ki te tū ki ngā mōmō kone he te huri rauna i Aotearoa anō hoki a Ahitereiria. Ko Rebel Reid i tīmata ia i tētahi rōpū kaha hoki o ngā tangi kei waho. Ko Rebel Reid he i tīmata ia i tētahi rōpū ko Dakari. Ko ia me tō rātou pēne. I naia nei, ko ia anake he kai waiata, ko tīmata te tuhi waiata te mō tōna māma, hei maumaharatanga mōna. Anō hoki, ai, kaha tōna āhua, ko Hani Dredd, i tīmata ia i tētahi atu rōpū hoki, engari i naia nei, kua puta ia ki tōna ake anō, me tōna kaha whakaputa, me tōna kaha whakamana i te mana motuhake. Ai, koera.
Tēnā koe. E mōu ake, ko hine heaha o Whāinga Nui mō te kaupapa e whakatata mai nei arā mō te konohete o Roots Rock Reggae.
Ko tō tau Whāinga Nui kia taia ngā kai waiata, te whakaputa, te tū, hei whakātu ki a rātou kua tai atu ki te konehete, ki te gegrane. Kia kite i o rātou waiata, kia rangona hoki ki te wairua o te whare, te wā hei whakako tahi. Ai, kia pai te pō, anō hoki, kia rongo ki ngā mōmō waiata rereke mai o tātou kai waiata.
Kā rawe hoki tērā. E hei whakatepe ake i a tāua kōrero kohine. Mō a tātou whānau e hiahia nei ki te taia tinana atu ki te kaupapa rā. A tēnā keihia ngā kōrero mō te kaupapa nei e noho ana.
Ka pai. Ka taia e koutou te rapu i ngā mōmō kōrero, ki runga i ngā ipurangi, ngā eke o Hani Dredd, rātou Chambers, rātou ko Creative Native. Ki runga i te pukamata, anō hoki i te Instagram, mai mohi o te reo Māori mō tērā. Ai, so nō reira, kei runga i o rātou Whārangi, e maha ngā kōrero, mātoutou, hei tikiro. Anō hoki o rātou waiata, hei whakarongo. Ai.
Tēnā koe, e mihi ana ki a koe i tō whakawātea i a koe anō ki a kōrero ki a mātou i tēnei rangi no mātou te whiwhi. Kai whakahaere kai pūoro kōhine toko. Tēnā koe.
Tēnā koe, mauri ora.